turagushima ko turi gukora hagati turagushima ko ubuzima bushe data turagushima
doing.